kai ana na wai arotoru a fiti hatu koe hine marino ana e hine hoki mai ra kamate ahau i te aroha e my words and tokens so come my heart my love for remains your own. Maiden of mine, return again. My heart is yearning, I miss you so. Ehine ki mai ra kamate ahau i te aroha e.